Oh, King Final. Queen of Cover.
Kapani Mkali.
Na mrudishe utoto.